Big up all up. By the name Jabby there.
Tucheze ya matisikize Paukwa
Pakawa
Sahani
Yomusumba
Giza
Yamwizi
Aditi aditi
Aditi jo
Paukwa
Pakawa
Sahani
Yomusumba
Giza
Yamwizi
Aditi aditi
Aditi jo
Pale hali maututi, hajui afanye je. Alisanywa diluku, alipigwa na njeve. Ngware mbaya kukapita pasta, man of God.
Guess what?
Sipasi alimsaidia.
Wapi jo, wapi alipita mshirika, huyu ameshika dini.
Guess what?
End of the story, home time. Wake a tick.